Omusajja Okero Christopher Onyumu agambibwa okutirimbula abaana b'essomero lya Gaba Early Childhood Development Center agamba nti talina musango na gumu gweyazza kwejja egimuvunaanibwa nti kubanga tialina kigendererwa kyonna kyakutta baana abo. Ategeezezza omulamuzi nti asobola okunnyonnyola engeri abaana bwe gye baafaamu nti kubanga tekyali kigenderere era ategeezezza omulamuzi nti emisango tegirina kubeerawo nti kubanga teyakikola ng'agenderedde wadde ng'oludda oluwaabi lwaleeta statement eraga nti no yali akkirizza nga bwe yatta abaana abo wabula ye agamba baali bamukase bukasi. Bwe tuyungirayo, Paalamenti.